Kgaolo ya lesome supa. Atamela modimo ka thapelo. Ke ka ntlha yang fa re tshwanetse go rapela modimo. Re tshwanetse go dira eng gore modimo a utlwe dithapelo tsa rona? Modimo a raba jang dithapelo tsa rona? Serapa sa ntlha le sa bobedi. Potso. Ke ka ntlha yang fa re tshwanetse go leba thapelo e le tshiamelo e kgolo. Mme ke ka ntlha yang fa re tshwanetse go itse se Baebele e se rutang ka yone. Lefatshe le lennye tota fa le bapisiwa le lobopo lotlhe. Tota ebile, mo go Jehova, e leng modiri wa legodimo le lefatshe, ditšhaba tsa batho di tshwana fela le lerothodi la metsi a tswa mo kgamelong. Peselema 115:15. Le fa go ntse jalo, Baebele ya re, Jehova o gaufi le botlhe ba ba mmitsang. Le botlhe ba ba mmitsang ka boammaaruri. O tla diragatsa keletso ya ba ba mmoifang, ebile o tla utlwa go goa ga bone ba kopa thuso. Peselema 145:18-19. A ko akanye fela gore seo se kaya eng. Mmupi mothate yotlhe o gaufi le rona mme o tla re utlwa fa re mmitsa ka boammaaruri. Seo ke tshiamelo e e seng kana ka sepe. Le fa go ntse jalo, fa re batla gore Jehova a reetse dithapelo tsa rona, re tshwanetse go mo rapela ka tsela e a e amogelang. Re tla dira seno jang fa re sa tlhaloganye se Baebele e se rutang ka thapelo? Go botlhokwa gore re itse se dikwalo di se buang ka kgang eno, ka gonne thapelo e re thusa go atamalana le Jehova. Ke ka ntlha yang fa re tshwanetse go rapela Jehova? Serapa sa boraro. Potso. Lebaka lengwe le le botlhokwa la go bo re tshwanetse go rapela Jehova ke lefe? Lebaka lengwe le le botlhokwa la go bo re tshwanetse go rapela Jehova ke ka gonne o re kgothaletsa go dira jalo. Lefoko la gagwe le re kgothatsa jalo. Lo seka la tlhobaela ka sepe. Mme mo go sengwe le sengwe ka thapelo le mokokotlelo, mmogo le go ntshiwa ga ditebogo, a dikopo tsa lona di itsisiwe Modimo. Mekagiso ya Modimo e e gaisang kakanyo yotlhe, e tla disa dipelo tsa lona le maatla a lona a mogopolo ka Kriste Jesu. Bafilipi 4:6-7. E le ruri, ga re kitla re batla go tlhokomologa thulaganyo eno ya bopelonomi e re e diretsweng ke mmusi yo mogolo wa lobopo. Serapa sa bone. Potso. Go rapela Jehova ka metlha go nonotsa jang kamano ya rona le ene? Lebaka le lengwe la go rapela ke gore go rapela Jehova ka metlha ke tsela e re ka nonotshang kamano ya rona le ene ka yone. Batho ba e leng ditsala tsa boammaaruri ga ba buisane fa fela mongwe wa bona tlhoka sengwe mo go yo mongwe. Go na le moo, ditsala tse di ratanang di a kgatlhegelana, mme botsala jwa bone bo a nonofa fa ba ntse ba bulelana mafatlha, ba tlotla ka dilo tse di ba tshwenyang le go tlhalosetsana maikutlo a bone. Go ntse fela jalo le ka kamano ya rona le Jehova Modimo. Buka eno e go thusitse go ithuta go le gontsi ka se Baebele e se rutang ka Jehova, botho jwa gagwe le ka maikaelelo a gagwe. O mo itse sentle jaaka motho wa mmatota. Thapelo e go naya tshono ya gore o bulele rrago wa selegodimo mafatlha. Fa o dira jalo, seno se dira gore o atamalane gaufi le Jehova. Go lebeletswe eng mo go rona? Serapa sa botlhano. Potso. Ke eng se se bontshang gore Jehova ga a reetse dithapelo tsotlhe? A Jehova o reetse dithapelo tsotlhe? Ela tlhoko gore o ne a raya Baiseraele ba batsolodi a reng mo metlheng ya ga moporofeti Isaia. Le fa lo dira dithapelo tse dintsi, ga ke a reetsa. Diatla tsa lona di tletse tshololo ya madi. Isaiah 1:15. Ka jalo, go na le dilo dingwe tse re ka nnang ra di dira tse di ka dirang gore Modimo a se ka reetsa dithapelo tsa rona. Ka jalo, gore Modimo a utlwe dithapelo tsa rona bo a di arabe, go na le dilo dingwe tse go lebeletsweng gore re di dire. Serapa sa borataro. Potso. Gore Modimo a reetse dithapelo tsa rona, selo sa konokono se go lebeletsweng gore re se dire ke sefe? Mme re ka se dira jang? Selo sa konokono se se lebeletsweng mo go rona ke gore re bontshe tumelo. Moapostolo Paulo o ne a kwala jaana. kwa ntle ga tumelo ga go kgonege go itumedisa modimo sentle. Gonne yo atamelang modimo o tshwanetse go dumela gore o gone le gore o nna moduedi wa ba ba mmatlang ka tlhoafalo. Bahebera 11:6. Go nna le tumelo ya bommaruri ga gore e fela go itse gore modimo o teng le gore o utlwa dithapelo tsa rona a bo a di araba. Re supa tumelo ka ditiro. Tsela re tshelang ka yone letsatsi le letsatsi e tshwanetse go bontsha sentle gore re na le tumelo. Serapa sa bosupa. Potso ya A. Ke ka ntlha yang fa re tshwanetse go bontsha tlotlo fa re bua le Jehova ka thapelo? Potso ya B. Fa re rapela modimo, re ka bontsha jang gore re ikokobeditse le gore re bua le ene go tswa pelong? Gape, Jehova o lebeletse gore ba ba buang le ene ka thapelo ba dire jalo ka boikokobetso le go tswa pelong. A ga re a tshwanela go ikokobetsa fa re bua le Jehova? Fa batho ba na le tshono ya go bua le kgosi kgotsa presidente, gantsi ba bua le ene ka boikokobetso, ba bontsha gore ba tlotla boemo jwa gago jo bo kwa godimo. A bo re tshwanetse go ikokobetsa thata jang ne fa re bua le Jehova? Tota ebile, ke ene modimo mothata yotlhe. Fa re rapela modimo, mokgwa o re buang le ene ka one o tshwanetse go bontsha gore ka boikokobetso, re lemoga boemo jwa rona fa bo bapisiwa le jwa gagwe. Boikokobetso jo bo ntseng jalo bo tla re tlhotlheletsa gore gape re mo rapele go tswa pelong. Dithapelo tsa rona se seo modiro fela. Re boaboeletsa mafoko a le mangwe fela mo go tsone. Serapa sa borobedi. Potso. Re ka dira dilo jang tumalanong le dithapelo tsa rona? Selo se sengwe gape se se lebeletsweng mo go rona gore modimo a utlwe dithapelo tsa rona ke go dira dilo tumalanong le dithapelo tseo. Jehova o lebeletse gore re lwele go dira dilo tumalanong le dithapelo tsa rona. Ka sekai, fa re rapela re, re fe gompieno senkgwe sa rona sa letsatsi leno. Re tshwanetse go dira ka natla mo tirong le fa e le efe re e dirang. Matthew 6:11. Fa re rapelela thuso ya gore re kgone go fenya bokoa bongwe jo re nang le jone, re tshwanetse go nna kelotlhoko gore re tswe mo maemong le fa e le afe a ka re gogela mo thaelong. Mo godimo ga dilo tseno tse go lebeletsweng gore re di dire, go na le dipotso dingwe ka thapelo tse re tshwanetseng go di araba. Go araba dipotso dingwe ka thapelo. Serapa sa borobongwe. Potso. Re tshwanetse go rapela mang? Mme re tsena ka mang? Re tshwanetse go rapela mang? Jesu o ne a ruta balatedi ba gagwe go rapela rra rona yo o kwa magodimong. Matthew 6:9. Seno se raya gore re tshwanetse go rapela Jehova modimo fela. Le fa go ntse jalo, Jehova o batla gore re tlotle boemo jwa morwao yo o tsetsweng a le esi e bong Jesu Kresete. Jaaka re ithutile mo kgaolong ya botlhano, Jesu o ne a romelwa mo lefatsheng gore a tle go nna thekololo, gore a re golole mo boleong le mo losong. Ke moperesiti yo mogolo yo o tlhomilweng ebile gape ke moatlhodi. Ka jalo, dikwalo di re laela gore re rapele ka Jesu. Ene ka boene o ne a re, ke nna tsela le boammaaruri le botshelo. Ga gona ope yo o tlang kwa go rara fa e se ka nna. Johane 14:6. Gore dithapelo tsa rona di utlwiwe, re tshwanetse go rapela Jehova fela, mme re tsena ka morwawe. Serapa 10. Potso. Ke ka ntlha yang fa go sa lebelelwa gore re eme ka mokgwa mongwe o kgethegileng fa re rapela? A re tshwanetse go ema ka mokgwa mongwe o kgethegileng fa re rapela? Nnyaa. Jehova ga a lebelela gore diatla tsa rona kgotsa mmele wa rona o nne ka tsela nngwe e kgethegileng fa re rapela. Baibele e ruta gore go siame go ema ka tsela le fa e ka nna efe fela fa re rapela. Seno se akaretsa go nna, go inama, go khubama le go ema. Selo se tota se leng botlhokwa ke boemo jwa pelo ya rona, e seng go ema ka tsela nngwe e kgethegileng e tla bonwang ke ba bangwe. Tota ebile, re ka nna ra rapelela mo pelong gongwe le gongwe fela kwa re leng teng, fa re ntse re dira ditiro tsa rona tsa letsatsi le letsatsi, kgotsa fa re lebane le maemo mangwe a tshoganyetso. Jehova o utlwa dithapelo tse dintseng jalo, le fa ba re nang le bone ba ka tswa ba sa lemoge gore re ntse re rapela. Serapa 11. Potso. Ke dilo dife tsa botho tse go tshwanelang gore re ka rapela ka tsone? Ke eng se re ka se rapelelang? Baebele e tlhalosa jang? Go sa kgathalesege gore ke eng se re se kopang ka fa thatong ya gagwe, Jehova o a re utlwa. Johane 1:5-14. Ka jalo, re ka rapelela sengwe le sengwe fela se se dumelanang le thato ya Modimo. A Modimo o a rata fa re mo rapela ka mathata a rona a botho? Ee, go rapela Jehova go ka tshwana fela le go buisana le tsala nngwe ya rona e re atamalaneng thata le yone. Re ka kgona go bua le Modimo re phuthulogile, re tshololela pelo ya rona fa pele ga gagwe. Go molemo gore re kope moya o boitshepo, ka gonne o tla re thusa go dira se se siameng. Gape, re ka mo kopa gore a re kaele gore re kgone go dira ditshwetso tse di siameng, le gore a re neye nonofo ya gore re kgone go lebana le maemo mangwe a boima. Fa re leofile, re tshwanetse go kopa boitshwarelo ka setlhabelo sa ga Keresete. Gone ke boammaaruri gore ga re a tshwanela go rapela fela ka dilo tsa rona tsa botho. Re tshwanetse go dira gore dithapelo tsa rona di akaretse le batho ba bangwe, ba malapa a rona le badumedi ka rona. Serapa 12. Potso. Re ka dira jang gore dilo tse di amanang le rra rona wa selegodimo e nne tsone di tlang pele mo dithapelong tsa rona? Dilo tse di amanang le Jehova Modimo di tshwanetse go tla pele mo dithapelong tsa rona. Re na le mabaka a utlwelang a go mmaka go tswa pelong le go mo lebogela dilo tsotlhe tse di molemo tsa re direlang tsone. Mo thapelong ya sekao, e e kwadilweng mo go Mathayo 6:9-13, Jesu o ne a re ruta go rapelela gore leina la Modimo le itshepisiwe, ke gore le tsewe le le boitshepo. Morago ga moo, a re rapelele gore bogosi jwa Modimo botle, le gore thato ya gagwe e dirwe mo lefatsheng jaaka kwa legodimong. Fa Jesu a sena go uma ka dilo tse di botlhokwa tseno tse di amanang le Jehova, ke gone jaanong a simololang go uma ka mathata a botho. Ka tsela e tshwanang, fa re dira gore Modimo a tle pele mo dithapelong tsa rona, re a bo re bontsha gore ga re tshwenyege fela ka dilo tse di re amang. Serapa 13. Potso. Dikwalo di supa eng ka boleele jwa dithapelo tse Modimo a di amogelang? Dithapelo tsa rona di tshwanetse go nna boleele jo bokae? Baebele ga e tlhalose gore dithapelo tsa rona tsa botho kgotsa tse di rapelwang phatlhalatsa di tshwanetse go nna boleele jo bokae. E ka nna ya nna thapelo e khutshwane pele go jewa, kgotsa thapelo e telele e mo go yone motho a bolelelang Jehova mathata otlhe a gagwe. Le fa go ntse jalo, Jesu o ile a kgala batho ba itirang jaaka e kete ke ba siame, ba ba neng ba rapela dithapelo tse di telele ba batla gore ba bonwe ke batho. Dithapelo tse di ntseng jalo ga di kgatlhe Jehova. Se se botlhokwa ke gore re rapele go tswa pelong. Ka jalo, dithapelo tse Modimo a di amogelang di ka nna ditelele kgotsa tsa nna dikhutshwane go ikagile ka maemo le gore go rapelelwa eng. Serapa 14. Potso. Baebele e raya jang fa e re rapele re sa kgaotse? Mme ke eng se se re kgothatsang mo ntlheng eno? Re tshwanetse go rapela gantsi go le kanakang. Baebele re kgothaletsa gore re rapele re sa kgaotse, re nne le ruri mo thapelong. Baroma 12:12. Nyaa, mafoko ano ga re gore re fetse letsatsi lotlhe re ntse re rapela Jehova. Go na le moo, Baebele re kgothaletsa gore re rapele ka metlha, re seka ra kgaotsa go lebogela Jehova dilo tse di molemo tsa re direlang tsone. Re bo re mo kope gore a re kaele, a re gomotse le gore nonotsa. A ga go kgothatse go itse gore Jehova ga a laela gore dithapelo tsa rona di tshwanetse go nna boleele jo bokae, kgotsa gore re mo rapele gantsi go le kanakang? Fa e le gore tota re ananela tshiamelo eno ya thapelo, re tla bona ditshono di le dintsi tsa go rapela rra rona wa selegodimo. Serapa 15. Potso. Ke ka ntlha yang fa re tshwanetse gore amen kwa bokhutlong jwa thapelo ya botho kgotsa thapelo e e rapelwang phatlhalatsa? Ke ka ntlha yang fa re tshwanetse gore amen kwa bokhutlong jwa thapelo. Lefoko amen le raya gore ke boammaaruri kgotsa a gonne jalo. Dikae dingwe mo dikwalong di bontsha gore re tshwanetse gore amen kwa bokhutlong jwa dithapelo tsa rona tsa botho kgotsa mo dithapelong tse di rapelwang phatlhalatsa. Fa re re amen kwa bokhutlong jwa thapelo ya rona, re a bo re bontsha gore mafoko a re neng re a bua e ne e le a tswang pelong. Fa re re amen mo pelong kgotsa re buela kwa ntle, kwa bokhutlong jwa thapelo e rapelwang phatlhalatsa, re a bo re bontsha gore re dumelana le se se neng se buiwa. Ka fa Modimo a arabang dithapelo tsa rona ka gone. Serapa 16. Potso. Re ka nna le tsholofelo efe ka thapelo? A tota Jehova o araba dithapelo? Ee, o a di araba. Re na le mabaka a utlwalang a go nna le tsholofelo ya gore moutlwi wa thapelo o araba dithapelo tse di tswang pelong tsa dimilione-milione tsa batho. Pselema 65:2. Jehova a ka araba dithapelo tsa rona ka ditsela tse di farologaneng. Serapa 17. Potso. Ke ka ntlha yang fa go ka twe Modimo o dirisa baengele ba gagwe le batlhanka ba gagwe ba ba mo lefatsheng go araba dithapelo tsa rona? Jehova o araba dithapelo ka go dirisa baengele le batlhanka ba gagwe ba ba mo lefatsheng. Go na le maitemogelo a le mantsi a batho ba ba neng ba rapela Modimo gore a ba thuse go tlhaloganya Baebele, mme ka bonako morago ga moo ba bo ba etelwa ke mongwe wa batlhanka ba ga Jehova. Maitemogelo a ntseng jalo a re naya bosupi jwa gore baengele ba kaela tiro ya go rera ka bogosi. Jehova a ka nna a araba dithapelo tsa rona tsa go kopa thuso ka go tlhotlheletsa Mokeresete mongwe gore a re thuse. Serapa 18. Potso. Jehova o dirisa jang moya wa gagwe o boitshepo le lefoko la gagwe go araba dithapelo tsa batlhanka ba gagwe? Gape, Jehova Modimo o dirisa moya wa gagwe o boitshepo le lefoko la gagwe e leng Baebele go araba dithapelo tsa batlhanka ba gagwe. Dithapelo tsa rona tse mo go tsone re mo kopang gore a re thuse go lebana le diteko, a ka nna di araba ka gore kaela le gore nonotsha ka moya wa gagwe o boitshepo. Gantsi fa re rapela Jehova gore a re kaele, o araba dithapelo tsa rona ka go dira gore re bone thuso ya gagwe mo Baebeleng, gore re kgone go dira ditshwetso tse di siameng. Fa re ntse re ithuta Baebele re le nosi kgotsa re bala dikgatiso dingwe tsa Bokeresete tse di tshwanang le buka eno, re ka nna ra kopana le ditemana dingwe tse di ka re thusang. Fa re le kwa dipokanong tsa Bokeresete, go ka direga gore go tlotliwe ka dintlha dingwe tsa dikwalo, kgotsa go ka direga gore mogolwane mongwe yo o amegang mo phuthegong a bue sengwe se se ka re thusang. Serapa 19. Potso. Re tshwanetse go gakologelwa eng fa ka dinako tse dingwe go lebega ekete dithapelo tsa rona ga di arabiwe? Fa go lebega ekete Jehova o diega go araba dithapelo tsa rona, seno ga se reye gore gongwe ke ka go boa sa kgone go di araba. Go na le moo, re tshwanetse go gakologelwa gore Jehova o araba dithapelo go ya ka thato ya gagwe le ka nako ya gagwe. O itse se re se tlhokang ebile o itse ka fa a ka re tlhokomelang ka gone go feta ka fa rona re itseng ka gone. Gantsi o re letla gore re nne re kope, re nne re senke, re bo re nne re kokote. Go kgaratlha ka tsela e ntseng jalo go bontsha Modimo gore re mo kopa ka tlhoafalo le gore tumelo ya rona ke ya boammaaruri. Mo godimo ga moo, Jehova a ka nna a araba dithapelo tsa rona ka tsela e re ka nnang ra seka ra e lemoga. Ka sekai, a ka nna a araba thapelo ya rona ya go kopa thuso mo tekong nngwe, e seng ka go tlosa bothata jo re nang le jone, mme ka gore naya nonofo ya gore re kgone go boitshokela. Serapa 20. Potso. Ke ka ntlha yang fa re tshwanetse go dirisa tshiamelo e molemo-lemo ya thapelo ka tsela e e siameng? A bo re leboga janne go bo mmupi wa lobopo le legolo leno a le gaufi le botlhe ba ba mmitsang ka thapelo ka tsela e tshwanetseng. E kete re ka dirisa tshiamelo e molemo-lemo eno ya thapelo ka tsela e e siameng. Fa re dira jalo, re tla nna le tsholofelo e itumedisang ya go atamalana gaufi thata le Jehova, moutlwi wa thapelo. se Baebele e se rutang. Go rapela Jehova ka metlha go re thusa go atamalana le ene. Jakobe 4:8. Gore Modimo a utlwe dithapelo tsa rona, re tshwanetse go rapela go tswa pelong ka tumelo le ka boikokobetso. Marako 11:24. Re tshwanetse go rapela Jehova fela mme re tsena ka morwawe. Matthew 6:9 le Johane 14:6. Jehova e leng motlu wa thapelo, o araba dithapelo tsa rona ka go dirisa baengele, batlhanka ba gagwe ba ba mo lefatsheng, moya o boitshepo le lefoko la gagwe. Psalm 65:2.